Ngangweni ziyabuya Wawungono wena sithando sami Ngiyacela buya Wemadlulu Wemadlulu
Yakhumula
Wemadlulu Wemadlulu Uthando lwakho nempatho yakho ayikumayilibaleki Ngabe nginamanga mangithi imfudumalo yakho mabanda ayikhumule Sikhalo wasiye enhlizweni yami bazamela yazivaleki Sayikhulume ubuhle bakho awuphela le yayichazeki Bekuthi izinto masiphetha kunzima uwobungduduza Bongathi ngizobabothi sobaright la ngakuzophuma Uwobungibuyisele endleleni esithandwa sami mangithuka Nyawakhumbula amagama komhla ngishiye uthi ngizokhumbula Sekungificile ukuhlupheka isime nguso sithandwa sinambitheki Ebusuku ayakulaleki ngisho ukudla nakangeni Thinking about the good times we had Mina nawe Thinking about the good times we had Mina nawe Maye ngiyayisola ngokuhlukana nawe Ukube ngakuhlalisa phansi sikhulume nokuthi ngiphume ngihambe Kunzima la ngaphandle othandweni ziyabuya Wawungono wena sithando sami Ngiyacela buya wemadlulu Wemadlulu
Yakhumula
Wemadlulu
Bolele
Wemadlulu Baqinisile ma bet you never know what you have until it's gone Ungithanda ngothando lwangempela mina sangilibona Ngathatha uthando lwakho Ngadlala ngalo Ngenhliziyo emhlophe Baqinisile ma bet you never know what you have until it's gone Ungithanda ngothando lwangempela mina sangilibona Ngathatha uthando lwakho mthanda umuntu Ngadlala ngalo Nike ngenhliziyo emhlophe Mina ngisakuthanda kahle njena Ngisakukhumbula kahle nje Mina ngisakuthanda kahle njena mama Ngisakukhumbula kahle nje Hayi ngiyayisola ngokuhlukana